Katonda manyi nti gyoli omukama bambi gyoli nyamba ensi eno nzibu nnyo omukama oba nakola nti abantu bambi bakambwe nnyo beefuula buli kalungi koofunye emitwe ne gizibu oba nandibazeewa otali emitima mikalu ng'olwazi ng'olwazi naye nyamba bambi nyamba nyamba Katonda wange nongoseza emikisa gyange nkumira abantu bange o mama o mama ompe ekisa mutima gwange banteze mingi nsobola okulemererwa yensi eno naye neegumya bangi bavuma era nga baseka bajerega makubo gye mpita mpitibwa kisembo era mbwensi yanvaako naye sitya kubanga mmanyi nti gy'oli ankuuma nyamba Katonda wange nongoseza emikisa gyange Tumange, oh mama, oh mama. Ompe kisa mutima gwange. Olerera mabuje gange. Nongosa magenda gange. Kama okoze binene mu nsi eno bakusinza bangi era nga basaba obayambe mu bizibu byabwe manyi owulira gwe guludene kabaka w'ensi omutonzi waffe sirikuleka ayi mukama liiso ddene erirabiwala omununuzi tata nkwesize onkuume bambi nyamba nyamba Katonda wange nongoseza emikisa gyange nkumira abantu bange o mama ompe ekisa mutima gwange olerera mabuje gange nongosa magenda gange o mama
Remember where you got it from.